to see who yet to why don't you know it, Baba? Why don't you see who yet to know it, Daddy?
Now mabebo ya toroka kwa jina lake Yesu, barika wanjia kwa jina lake Yesu.